soli nawe. Thumela, 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 thumela incwadi webhuti kamama kwe. Thumela, 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 thumela incwadi webhuti kamama kwe. Sukela kudala sithandana, bayathanda ukubona sixabana. Lento yami nawe yavunywa abaphansi, lokhu sime ngamandla noma bezama. Wangithanda ngenani ngingenamani, manje masiphulapha bayashalaza. Qiba kwasani baswele imgodi yokucasha. Oh mama, ngoba kuningi kuningi edlule kuwo kuningi. Amafilimu, amasinema, konke sibonile. Sibabili obani laba, thatha impahla zakho usule umhlaba. Back to back dalisi yekaba, asicashile but we undercovers. Thumela, 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 thumela incwadi webhuti kamama kwe. Thumela, 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 thumela incwadi webhuti kamama kwe.
Mina ukuzibamba ngiyahluleka, sengifuna manje emagcekeni asekhaya uzongena. Obvious ungenza indoda yamambela, uthanda inhlonipho, impilo iyaqhubeka. Uthande kunalo for wena mntwana, never laphela. Ngibona imbali engathi ngine, ngifuna ukuyichelela. Angimayindi nokuqala phansi, baby girl, ukukushela. Ujimisa inhliziyo yami, iphakamisa ngakwe kuphela. Mamela, just wanna take this for feather. Zothumela umalume soon, ngimpovela. Oh, yangihleka, angisile out eqamba mangi var ngayimela. Ngifuna uhlale uhappy wena mamasita. Angeke ukhwele itaxi, ngizokwakhela iqhinga. Lama promisa empty manje ngiyawafila. Ngikahashe mbebe usexy noma ukhokhe ibhinifa.
Thumela, 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 thumela incwadi webhuti kamama kwe.